Softy Records. Softy Records.
Paholie. Nimeona moja haikai, wala mbili haikai, eti mimi najitai.
Sheri sapna.
Asosie, asosie nangai, lengo langu mimi kukufanya ufurai. Asosie nangai, lengo langu mimi kukufanya ufurai. Kila nacho kifanya kwako sawa, eti mimi ni mpole kwako sawa. Ninakupa unachotaka kwako sawa. Oh baby, siri naumia, siri naumia sana, siri naomba Mola aniongoze sawa. Kwenye uwanja mkubwa mimi nacheza kama ngasa ila switi wengi waragai awa kwanza jana walianza tangu zile fitina za nini moyo unauma ila nimeona niseme maana wengi tu wafai. Wanasema utoni acha, eti kwamba mimi nimekupa limbwata. Wanasema utoni acha, eti kwamba mimi nimekupa limbwata. Kila nacho kifanya kwako sawa, eti mimi nimpole kwako sawa. Chotaka kwako sawa. Oh baby, siri naumia, siri naumia sana, siri naomba Mola aniongoze sawa. Waninenea mabaya ili waniumize, wananiwinda kama swala ili wanikamate, na mimi na moyo wa nyamai.
Oh, c'est un baisse.